Si unajua kwenda class ni risky, especially kama umechapaga glass ya whiskey. Jicho nyanya ni na drugs kwa system, na vitu napendaga ni mabras na G-string. Wana compare a bus na shiski, ati wako na container za mabas na siski. Chafu buda dunga gloves in this shit, na vuvuta gunga tumba kwa karaswa isli. Rough rugged and raw, gaff nare na draw, slap bare kwa George, search ware kwa flow. Rasta man sibagui wanatiju kama fan wa Willy Paul, sitambui bahati. Tika tika chachisha mbaka pa east, na voshika lika wika bambika chapa pa fist.
Mashore, machire, mamore, kinare, mapilsna, mapitsna, marisla, narispa. Na sisi ya kamishna, sinza kusinzi ya kanisa, stilza kuchichi ya kwa nisa. Chachisha, chachisha kabisa. Chachisha kabisa.
Party in the 244, the party the dance stop. Si party can non stop. Should it make your ass drop? Turn up crazy. Na vitu ni me pop. Saina day multi movel a mogo si pop ni pedos. Na baya dem chipo laf nam chipo galitos. Akenzo fala cheza chini na poko walidos. Flow ni sick so mta sick help. Ongeza mambito. 600 bands niki pull up kwa show na dondoka mraya ka sick so. Poa kenye unapewa mikono in the air nyemelea dem. Unaware, shash to key and shafika kwa underwear. Na day kukata maji design, mekam na kisu kwa bar. Case constant, kafisi na nja. Step up in the club, na chiki poste mendika. No chewing mira, but since the chew blackout, I came to pull the rap.
Mashore, machire, mamore, kinare, mapilsna, mapitsna, marisla, narispa. Na sisi ya kamishna, sinza kusinzi ya kanisa. Stilza kuchichi ya kwa nisa. Chachisha, chachisha kabisa. Chachisha kabisa, chachisha, chachisha kabisa.
Waga bene kila juli kana meni mbada maka mungu meni kika tubi hana kili changa chapa mungu kene gia po kilala dili huama saka njugu everyday juu jaba mi uchana. Fear of the Lord unekana before, upato kipato unefanya default, how devout. Let us be honest, kitabu kujaji na cover ni time waste, neza vika vadi time waste. Time is not on my side, move for 50 watches. Winning side ajikuwa gana greedy coaches, wiki hide a bidi nwa kishizi troche. Suko wapi kademi tu greedy conscious, shika tiangu slowly kasi gava. Kwa lipsi shika design ya makasi na naset, neze kataka idave. Achisiku kombaini kaku za maka supermarket. Walk rapper, shikisha majani gizani, inda shoot ukeche madami in epidemic. Umizu wa dindani, tuliza kilami. Time to the sky now colonize planets.
Chachisha, chachisha kabisa.
FB mbaka tueto kenifatu tapata nkichoma kinduku. Kwa picha ni marasta mavipara kuna kinduku. Kwa kichwa ni nara ishara ni shaga michi. Steam tukashisha kweni sugu chachisha.
Mashore, machire, mamore, kinare, mapilsna, mapitsna, marisla, narispa. Na sisi ya kamishna, sinza kusinzi ya kanisa. Stilza kuchichi ya kwa nisa. Chachisha, chachisha kabisa. Chachisha kabisa, chachisha, chachisha kabisa. Chachisha kabisa. Mashore, machire, mamore, kinare, mapilsna, mapitsna, marisla, narispa. Na sisi ya kamishna, sinza kusinzi ya kanisa. Stimza kuchinji ya kwa nisa. Chachisha, chachisha kabisa. Chachisha kabisa, chachisha, chachisha kabisa. Chachisha kabisa.
Pizza free.